Nyakomcha, lando inye indala. Vangata mathuba anqabile kwaye ndindedwa. Ke, yintoni eyakundinika ithuba elingcono kulo nyaka? I-CV? Check. Idatha? Check. Isithuthi? Check. I-vax certificate? Ewe? Check. Amaziko ogonyo avulekile ngoku. Tsalela u-0800 029 999. Ndiwalungele amathuba onke. Kunjani ngawe?